say bye bye. Do a man again.
It's your boy MK on the beat.
Maisha ni safari, kila tua lina funzo. Lianza kule mbali Kibira na Manane hood pale ghetto. Hali yangu ilikuwa so messy. Hela hakuna, chakula hakuna, masomo bala, kila kitu kigumu. Lakini bado siku kufa moyo. Nilitafuta kila form bila koma. Nikaenda miadarati, thanks to my fans. Sikutarajia kama ingefanya poa. Mungu ni mwema, nikapata mwanga. Never in vain, machozi yakafutwa. All of a sudden, machozi kaingia. All of a sudden, simu zikaingia. All of a sudden, interview zikaja. Sikuamini kama mambo yamebadilika. All of a sudden, machozi kaingia. All of a sudden, simu zikaingia. All of a sudden, interview zikaja. Sikuamini kama mambo yamebadilika. Wakenya na wapenda, Wakenya na wapenda. I love you my people.
I love you my people.
Thank you my family.
Yo manake.
Wakenya na wapenda. Wakenya na wapenda. I love you my people. Thank you my family.
Na wapenda.
Kuna nyakati nilitumiwa vibaya. Kuna nyakati nilitusiwa vibaya. Kuna nyakati nililia kwa uchungu. Kuna nyakati nilifurahi sana. Yote hayo hivi ndio maisha ukua. Mahali nilikuwa wengi wamepita, na pia hapo hapo wengi wamezama. Mimi ni nani nikose kushukuru? Mabloga na ma-DJ, ma-presenters wote, managers na ma-producers. Siwezi kusahau online family. Mabloga na ma-DJ, ma-presenters wote, managers na ma-producers. Siwezi kusahau online family.
Wakenya na wapenda, Wakenya na wapenda. I love you my people.
I love you my people.
Thank you my family.
Ndio manake.
Wakenya na wapenda, Wakenya na wapenda. I love you my people. Thank you my family.
Na wapenda.
Wakenya na wapenda, Wakenya na wapenda. I love you my people.
I love you my people.
Thank you my family.
Ndio manake.
Wakenya na wapenda, Wakenya na wapenda. I love you my people.
Awesome.
Thank you my family.
Now